nimesikia good news my fans ko idol boss. Wacha nipate ka story mpate kichana the standard kids lol. Galali seti kwa bonus skill kwa shake msulia dick. What if ringe mumeza tumbo gala na sema nataka kwa hivyo. CD to the DVD.
Niko na inform day countries. Nimetuma location. Good luck na mkuje na weapons you right now machine ku reload. I hope ya mkona backup keep them close. Let them catch up. I hope ya mkona keep them close, let them catch up. Kuna inform day countries. Nimetuma location. Good luck na mkuje na weapons. You right now machine for reload. I hope ya mkona backup. Keep them close, let them catch up. I hope ya mkona keep them close, let them catch up.
Kwa shoot on up a punchline to you. Nzime ndo fana throw it. Another na meshinda kuspit. Na minde wacha make mavirusi. Na mfunza kusema sorry. After boza mekato mimi. Mora na thani atalipo na beef. Nipata kisoke kavunjika jino. Mambo ashape wadi nickname. Karakta zake zinafanana. Ashani chati blood butunji. Vanyo kwe sit mina circulate. Na msho isi Rick and Morty. So asithana mejangwa na clowns. Fair fight na mwadisi ya blade. Nya swing yo Rambo kama Jack Sparrow. Plus go shit mindo strike Mbappe. Namba sabi kichi za kwa mgongo. Staki kulusi chokweli sio wongo. Mindo ufanya msani yako mchongo. Kicho na noji dobe membamba. Vasa jalana shanza kuriwe.
Kicho na noji dobe membamba. Vasa jalana shanza kuriwe.
Na nasikia huu bwana mdomo. Mbona na kap na ajai tupangumi. Kuna pala lisema ligongwa. Amitajana na ntampita tena. Swing your blade. Swing your blade is fiction. Moro tatumo kwa sky. Tunakumada behind the scene. Dungis, dungis, dungis kwa neck. Na nasikia nansaka. What do you mean ukisema you saw me? Free time ni my local hubs. After that unapiga laps. Na huyo beza na jita uno. But ukimita na toka mbio. To confirm uliza. In this shit wanakonga crazy. Kanto they call me the devil. So I think that they mean I'm evil. Na kwa shit niko on a mission. Covered face na accomplish my vision. Tuko armed kama John Rambo. Tunji na Robbie Kanto. Zina hama up kuna wa handle. Wa disliki tumo kwa crazy.
Na mgonge mpaka Dylan. Kan mevunja na stingo za umbo. F.U.K. here ball. Memba na guard utaka. Nini defense penga na day kwa mama. Na nimesikia anakuanga infertile. Betrayal bado ni master. Kuna cha broken biza kibusi. Beef beef ineza getafa. Nikiamboli kampuni saka isi. Tisha backup kwa mbanga. Neno nona taka waka helper wa. Wacha nisake jeneza plus niambia hijako ni angapi wa. Wacha nisake jeneza plus niambia hijako ni angapi.
With the best feeling good say hey. All is well tuning in today. 1-2 test on spot to re. Things invent are always okay. Kanto step on line you're dead. East or west, I'm just the best. Wanna know why I'm in the rest. That's a story for another day. Mess with me and you see some rain. Coming close if you won't give way. Tell your boss CMK was here. With the best and the always rare. Fuck all the rest, they're afraid you're here. Cause I don't judge and I know I'm fair. Fair, 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 fair. Ha, I'm on Zelly Pone.
If I trace that cop, will you cover me back?
Pow.
Round your block, I pay back. Template dose, but I kept it low key. Control the attack, I'm a fella go off. Morocco exile, bomb on a spliff. Alhamdulillah, man, Zelly Pone. Morocco exile, bomb on a spliff. Alhamdulillah, man, Zelly Pone.
Niko na inform day countries. Nimetuma location. Good luck na mkuje na weapons. You right now machine ku reload. I hope ya mkona backup. Keep them close, let them catch up. I hope ya mkona keep them close, let them catch up. Kuna inform day countries. Nimetuma location. Good luck na mkuje na weapons. You right now machine ku reload. I hope ya mkona backup. Keep them close, let them catch up. I hope ya mkona keep them close, let them catch up.